Ine ndikuchitabe phwando nanenso pa mdalitso uja mmawawu. Oh, mopitirira, mochuluka, izo sizikudziwika zinthu zimene Mulungu akanati atichitire ife pamene ife tizisonkhanitsa tokha pamodzi. Kodi inu mwazindikira kuyambira pamene ife tinadzipatulira kwa Mulungu, momwe zinthu zakhala zikuyendera pano, mdalitso pambuyo pa mdalitso, mphamvu pambuyo pa mphamvu, ulemerero pambuyo pa ulemerero. Izo zangokhala zodabwitsa, ndipo iye adzapitiriza kuchita chomwecho. Timipango iti ine ndatipempherera ito ngati ena pano amene tili tawo. Tsopano ine ndikungofuna ndichitire ndemanga zimenezo mphindi chabe kapena ziwiri. Ndipo choyamba ndikukuthokozani nonse chifukwa cha mphatso yanu yabwino ya Christmas, ya suti ya zovala zomwe inu mwandigulira ine. Kodi izo zinali zomwe zinali mwanumo mbale Neville? Inde bwana, suti ya zovala. Alaliki nthawe zonse amagwiritsa ntchito suti ya zovala. Zodabwitsa. Izo nzabwino. Tsopano iwo amachita thukuta, ndipo thukuta limenelo limafunditsa zovala mofulumira kuposa chilichonse chimene ine ndikuchidziwa. Inu maona, ndipo zimangotengera zovala zambiri kuti zimusunge mlaliki. Ndiponso zovala zabwino. Chovala cha thonje chotchipa kwenikweni chikhoza kungovunda mkanthawi pang'ono chabe. Chotero suti yabwino ngati imeneyo itenga nthawi kuti idzathe. Ndipo tangoganizani, inu mukuthandizira ndipo mukupereka zovala izi kwa wantchito wa Ambuye. Ndipo Ambuye akudalitseni. Yesu anati, muzonse zomwe mwachitira kwa ang'ono a abale angawa, inu mwachitira izo kwa ine. Chotero choncho inu simunabweretse konse kugulira atumiki awiri suti, inu mwamugulira Yesu masuti awiri. Izo ndi zimene iye ananena, inu mwachitira izo kwa ine. Koma kukhudza kwa kung'ono kwa kumwamba kuja mawauno, kodi inu munakuzindikira iko? Popanda kuyitanira kuguwa, popanda chilichonse, koma utangotha uthenga ndi chitsitsimutso cha mzimu woyera ukuwasambitsa anthu. Ulemerero wa Mulungu ukuyenderera. Iwo anangoyamba kukwera ndi kutsika mozungulira. Ndipo ine ndinazindikira abwenzi anga abwino enieni ya Chibaptisti ochokera ku mpingo wa Baptisti wa Walnut Street mu Louisville. Atayimirira mkanjira akungosamba mu mphamvu ya Mulungu. Oh my, iwo ine ndinakomana nawo iwo utatha msonkhano. Iwo anati, imeneyo ndi mphamvu ya Mulungu. Ine ndinati, izo nzona, inu mukutsimikiza, inu zedi mukulondola mphamvu ya Mulungu. Ndipo iwe osapeza basi mawu oti unene, iwe osadziwa basi choti unene, mzimu woyera umangotenga msonkhanowo, ndipo iwe osadziwa chimene iye ati achite nawo iwo. Mwakachetechete, mokoma, modzichepetsa, wosweka, oh mbale pati. Uko ndikumwamba basi kwa ine. Ndine mmodzi chabe wa mitundu ya chikale iyi yomwe imakonda kumverera kumeneko mwa iwo. Inu mwaona, monga Malemu Paul Rada, iye ananena kwake, nthawi ina anali akunena nkhani. Ndipo iye anati iye ndi mkazi wake anali atakhala pa tebulo, ndipo iye ankafuna kuti apite kina kwake kapena kukachita china chake. Ndipo iye anakhala akunena kwa iye, ine basi sindingachite ichi ndi zina zotero. Ndipo iye amakhoza kumudulira iye mwansanga pang'ono. Chotero iye anacheukira pa iye, ndipo misonzi inali kutsika masaya mwake. Ndipo iye ananena kwa iye, iye anati, chabwino, tsopano naganiza mu mtima mwake, ngati iye amavulazidwa mosavutikira, ingomusiyani iye akhali wovulazidwa. Cholero iye monga mwamuna, monga iye anapinda pepala lake ndi kulikayiro pansi pambale yake. Ndipo mkaziyo nthawi zonse ankayima pa khomo ndi kumupsyopsyona iye potsanzikana. Ndiyeno pamene iye atuluka pa chipata, iye amakhoza kumubayibitsa iye. Ndiyeno izo zimakhoza kusamalira izo, inu mukudziwa, mpaka iye atabwerera kuchokera ku ntchito yake. Ndipo kotero mawu menewo anati, pamene iwo anayamba kutuluka bwanji pa khomo bwanji, iye anali atayima pafupi ndi khomo. Ndipo iye anamphyopsyona mkaziyo, ndipo anayenda kumatuluka kumapeto a chipata. Anakatsegula chipata anayang'ana mbuyo, ndipo iye anali atayima pa khomo ataweramitsa mutu wake pansi atapwetekedwabe. Anati iye anagwedeza bye bye. Anati iye anagwedeza bye bye. Anati iye anayamba kutsika munsewu ndipo iye anayamba kuganiza bwanji ngati china chake chingandichitikire ine ndisanabwerere ku nyumba kapena bwanji ngati china chake chingachitike kwa iye ine ndisanabwerere mulungu akhoza kutichotsapo ife pano ndipo mkazi wabwino monga iye wakhala ali momwe iye aliri wokoma ndi zina zotero ndipo anati iye popitilira kutali ndi pamene mtima wake unayamba kutupa kwambiri kotero iye anangotembenuka ndi kuthamangira mbuyo anatsegula chipata anathamangira mnyumba anatsegula chitseko ndipo pamene anatsegula chitseko iye anayamba china chake chikulira anayang'ana pozungulira iye anali atayima kuseri kwa chitseko anati iye sananene kuti ndikhululukireni ine iye sanati ine ndikupepesa iye sananene kanthu kalikonse anati iye anangomugwira iye ndikumupyopyona iye kachiwiri anatembenukapo ndipo anabwerera mbuyo natuluka anati iye anatuluka pa chipata anati iye anali atayima pa khomo kachiwiri iye anati ndapita ndipo iye anati pitani anati monga momwe anachitira nthawi yoyamba koma nthawi yotsiriza anali ndi kumverera mmenemo kotero umoni momwe izo zimakhalira pamene icho chili ndi kumverera mmenemo inu mwaona kuti ndi china chake kwenikweni chochokera kwa Mulungu tsopano mukusankha mphindi zingapo zapitazo kwa trustee watsopano mbale Swathman ndikutsimikiza kuti ma trustee ndi onse akudziwa tsopano kuti kumapeto kwa chaka cha ndalama koyambirira kwa January kuti maudindo onse ampingo monga zibusa ndi madikoni ndiyena otero amatha ndiye ngati iwo akufuna kuti azipitirirabe tsopano azibusa ine sindimatanthauza zimenezo ine ndimatanthauza ma trustee ndi madikoni ndi aphunzitsa Sunday school ndiyena otero iwo mbusa amasankhidwira ndi mpingo ndipo iye amakhala mpaka ndiyeno ndiye iwo ngati anthu gulu limene lilipo la matrustee kapena madikoni kapena aphunzitsa Sunday school kapena ndani owonjezerapo ngati iwo akufuna kuti azipitirirabe iwo azingopitirira ngati iwo satero ndiye iwo ayenera iwo ayenera kupuma ngati iwo sakufuna kuti azipitirirabe ndipo palibenso kanthu iwo ndiye azipitirirabe mpaka chaka chamawa ndipo ndiyeno ngati iwo sakupitirira ndiye iwo akhala ndi chisankho ndi kusankha trustee wina kapena ofesi iliyonse imene inalipo chotero sizimamukakamizira munthu pansi ku nthawi ya moyo wake kuti azitumikira mugulo koma bola ngati iye akumverera kuti Mulungu ali naye ndipo akumuthandizira iye ndipo akufuna kuchita gawo lake kapena gawo lake chilichonse chimene chingakhale kuti azipitirira ndi ntchito ya Mulungu ife nthawi zonse timakhala wokondwa kuti iwo azitumikira nafe ife mugona koma mwanjira imeneyo zimampatsa munthu mwayi wotumikira kwa chaka chimodzi ndikuona momwe iwo akuikondera iyo ena amatrustee athu akhalapo kwa zaka ndi zaka ndi zaka ndi madikoni nawonso ndipo izo nzabwino mwangwiro koma ndiye palibe nthawi yoyikika ngati trustee kapena mbusa kapena wina wake pagulu sakumverera kuti angathe kutumikiranso kapena akusamuka ndiye iwo angoudziwitsa mpingo kuti iwo akhoza kupeza wina wake m'malo awo ndipo ndizo zomwe zachitika pano usiku uno ndi mʼbale Morgan mʼbale William Morgan akusiya trustee iwo amafuna trustee wina ndipo mʼbale Swathman anasankhidwa ngati trustee mu nthawi ina ndiyeno usiku uno alandiridwa pa gululo ndizovomerezeka malingana ngati mpingo mu mpingo wathu ndikuyima pawokha kwa mpingo mpingo umachotsa kapena kulowetsa trustee mpingo umamchotsa mʼbusa kapena kumuyikapo mʼbusa chilichonse chimene icho chili ndi mpingo monsemo ndizo za utumwi umo ndi momwe ankachitira mu nthawi ya baibulo chotero ife timamva kuti palibe munthu mmodzi ndiye amakhala wolamulira mwankhanza kapena china chake mu mpingo ife sitikufuna zimenezo munthu aliyense ine mwini poponyera vote aliyense ndipo ndimangokhala ndi vote imodzi chimodzimodzi monga munthu ina aliyense wampingo pano vote imodzi yokha sizimene ine ndikunena ndi chimene mpingo ukunena mwaona chimene mpingo ukunena muthupi kodi mukuzikonda zimenezo ine ndikuganiza kuti izo ndizama malemba basi umo ndimene ziyenera zizikhalira Sobano ino likala sabata lopambana kwa ine tikafika mawa mbuya kalola. Ine ndiyenera kupanga zigamulo za chaka chimene chikubwerachi. Pazondita ana zonse. Ine ndikufuna ndipite uko ku ofisi ndikukatenga zondita mira zonse ndikukazibweretsa izo kunyumba. Chotero kwa masiku angapo otsatirawa ine ndipita kukapemphera kwa Mulungu. Ndikupemphera kwa iye kuti anditsogolere ine ndikundisonyeza ine njira yoti ndizipitako ndichoti ndichite. Ife sitikukhala mu nthawi monga mmene zinkakhalira pamene iye anali kuno. Pamene Mulungu ankamutsogolera iye kupita malo ndi malo, ndipo iye amakhala mu mzinda kwa maola pang'ono napita ku mzinda wina. Koma lero zili mwakachitidwe kosiyana. Ndidongo solo, magulu atumiki, ndi zinthu zambiri zomwe ziyenera kuchitidwa. Ndipo momwe ine ndimachitira izo, ine ndimasonkhanitsa zondita na zanga zonse za ku Africa, ndikuzika izo pansi. Zondita na zonse za ku India, ndi zonse za California, Utah, ndi zondita na zonse zosiyana siyana, ndikuzika izo padera mmiru. Ine ndimangozunjika izo. Ndiyeno ine ndimayamba kumayenda, ndikuzipempherera. Mwina mwake kukwera mgalimoto yanga, ndikumakhala nditapita tsiku limodzi kapena awiri, ndikubwerera, kukapemphera. China chake chimabwera pa mtima wanga kuti ndipite kumalo ena ake. Ndiye ine ndimaona ngati ndikungokhutitsidwa chabe. Ndiye kenako patsogolo, ndiye ine ngati ndakhutira nazo kwambiri, ine ndimapita ku Mulungu komwe kuli malo ena. Ndiye ndimakatenga kalata ndikuiwerenga iyo yakundiitana kuti ndione kuti ndiyakuti. Ndiye kuchokera pamenepo. Chifukwa chake ndichi chimene ndimachitira zimenezo. Iwe umaganizira zokwera pafupifupi maola 72 pa ndege mikuntho ndichokwera ndichotsika ndikuzungulira ngati lomwe munayamba mwakwerapo yopita kutsidya kwa nyanja. Sindikudziwa nthawi zina iwe umakhala mwamba ndipo nthawi zina umakhala pansi ndikumazungulira ndipendapenda ndikuzolika podutsa mitambo imeneyo ndi pamwamba pamadzi kwa masiku atatu ndi usiku. Kenako iwe umakatera pa nthaka ndipo chinthu choyamba kukumana nawe ndi Satana. Chabwino, gulu la zitumiki linanena izi. Ena iwo anagawanika pa voti ndipo ena chifukwa. Mukuona? Ye inu mukhoza kunena izi. Chabwino, mwina mwake Ambuye sanafune kuti ine ndibwere. Koma pamene iwe watumikidwa ndi Mulungu, iwe umakhala wokonzeka kukumana ndi mdani. Iwe umati, ine ndaponda kuno mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Ine ndabwera mu dzina la Ambuye Yesu. Ndipo ine ndikhala pano mpaka ntchito yake itakwaniritsidwa. Mukuona? Ndipo iwe umakhala wokonzeka kukumana ndi mphamvuzo. Kotero inu mumandikonda ine, ine ndikudziwa inu mumatero. Chotero muzindipempherera ine sabata ino kuti ndipange zigamulo zolondola mwakudzoza kwa Mulungu anditsogolere ine. Sopano ine ndikhala ndingapo ing'ono-ing'ono imene ine ndimaitcha misonkhano yaing'ono yolumpha. Ine ndikupita uko ku Florida pa 8, 9 ndi pa 10 pa mwezi uno. Kapena Tifton, Georgia. Tifton, Georgia pa 8, 9 ndi pa 10 wa January. Ine ndimafuna nditero malo mwa mwezi uno. Ndipo kenako ine ndiyenera kupita ku Glasgow, Kentucky. Ndipo mwina mwake Somerset, Kentucky. Ndipo siku umodzi ndipo mwina mwake Campbellsville, Kentucky. Ndipo mbale Rogers amafuna kuti ine ndidzabwere usiku wina ku malo ake. Omwe ife tinawapeza. Tidamuponya iye nthawi ina. Tsopano zimupemphererani mbale Rogers. Ife tinali ndi chiyanjano lero. Ndipo ine ndinagwira dzanja lake ndipo ndinamupeza iye ali mu maonekedwe oyipa mwathupi. Chotero zimupemphererani mbale Rogers chakuno. Iye anatenga zambiri manja mwake pamenepo. Ndipo zamupangitsa iye kukhala wa manjenje ndi wokhumudwa. Ndipo iye ali mu umoyo woyipa ndithu pakali pano. Ndipo mkazi wake ali moyipa kwambiri. Chotero zipemphererani banja laling'ono limenero ana abwino a Mulungu. Ndipo ine ndinamuza iye kuti Ambuye akalola ine ndidzamupeza iye usiku wina. Ndipo mbale Radel wang'ono wathu umodzi wa mipingo yathu yaing'ono yapa ubale kuno pa 62 nyamata wang'ono wa manyazi anapita apa ndipo samakhoza ngakhale kuyang'ana mwamba. Ndipo iye amakhoza kubwera ku nyumba. Ndipo ine ndikuganiza anthu ankaganiza kuti iye anali woona ngawamba koma panali china chake chokhudza mnyamatayo chimene chinkaoneka chenicheni. Ine mangokhala nayebe iye ndikumakhala nayebe nkuti mbali radio ino mukoza. Iye anati, mbare Branham, ine ndikuimirira pamaso pa khamu wanga, mtima wanga umafika pa khosi banga, ndipo ine ndikulephera ngakhale kuti ndinene mawu. Ine ndinati, imani pamenepo ndipo mumeze zimenezo, muzibwezere pansi, ndipo muyankhule mu dzina la Ambuye. Mukuona, ndipo tsopano iye ali ndi kachisi wa usinkhwa uyu, kuntunda kuno munsewu waukulu. Akungochita china chake. Khalani nachoni, nyamatayo anali ndi kuitana kwa Mulungu. Ine ndinkawadziwa abambo ake, amayi ake. Iwo ndi anthu abwino kwambiri. Ndiyeno ife tiyenera kudzakhala ndi June usiku wina uko mu New Albany. Ndipo inu mukudziwa, basi misonkhano yaing'ono yomwe ine ndingakhoze kugwira usiku kuno ndi usiku uko. Mpaka ngati chilichonse chingakonzedwe molingana ndi dongosolo chapa 25 January. Ine ndidzakhala ndikunyamuka kupita ku Miami kunsonkhano wa pa dziko lonse wa muna malonda a Chikhristu a Full Gospel. Ndipo kuchokera kumeneko ndidzapita ku Kingston, Haiti, mpaka ku South America, ndipo mpaka kudutsa Mexico. Ndipo kuchokera kumeneko ndidzapita ku Africa. Kuchokera ku Africa mpaka ku Scandinavia. Ndi zina zotero monga choncho. Gawo lalikulu la chaka ine ndikukhulupirira lidzatengedwa mu misonkhano ya kutsidya kwa nyanja. Chotero zilipemphererani ine. Ndiyenera ndipange chigamulo choyenera. Tsopano izo zili ngati icho chingakhale chifuniro cha Ambuye. Ngati sichoncho ine ndiliwololera kupita kulikonse, malo aliwonse. Zilibe kanthu kuti ndikuti ine ndikufuna ndipiteko. Koma bola ngati nditakhala nako kuthekera komayima mu fumbi ili la dziko lapansi limene Mulungu wandiyikamo ine, ine ndikufuna kukalalikira chuma chake chosafufuzidwa. Mpaka imfa idzanditenge ine kuchokera muthupi ili. Ndiko kutsimikiza mtima kwanga mwachisomo cha Mulungu. Ngati iye ati andithandize ine, ngati iye achotsa dzanja lake pa ine, njerekeze adzandipha ine. Chotero inu muzingopemphera kuti Mulungu asunge dzanja lake lachifundo pa ine. Ine sindikupempha chilungamo chake, ine ndikupempha chifundo chake. Mukuona? Tsopano chilungamo chake, ayi, ine sindingathe kuima nacho. Chifundo chake chokha ndi chimene ine ndikuchonderera, chifukwa ine ndikudziwa kuti sindine woyenera, ndipo palibe amene ali. Ndipo ife kuli bwino tisamapemphe chilungamo chake, ife tikufuna chifundo chake. Tsopano usiku uno pokhala ndasasamawo pang'ono, koma sindikanakana mwayiwo kuti ndiyankhule kwa gulu labwino la Khristu ili. Dikirani, basi ine ndisanapange cholengeza ichi. Mundilole ine ndinene chinthu chimodzi. Pamene inu nonse muli mu mtima umodzi tsopano, muchiyanjano chimodzi, ndipo chilichonse chikuyenda mokoma, ndiloleni ine ndingopereka kuyankhula pang'ono kwa maminiti awiri kwa mpingo wanga. Mukuona? Mvetserani, okondedwa anga, muthenga anga, nyenyezi mukolona wanga, ngati ine ndidzakhale nayo imodzi yogulidwa ndi magazi a Yesu. Ine ndinachita izi ndi cholinga, ndinabwerera monga chonchi. Ife tinaganiza kuti pa ulendo wokasaka, mbale Roy Robertson, mbale Bankswood ndi ine pa ulendo, kuti ife tikhoza kubweretsa, kubwerera. Mbale Roy ndi ife tonse tinali kuyankhula, ndipo za abusa athu, mbale Neville, ndi mwamuna yemwe amakhala pamaso panu nthawi zonse, akuchita obusa ndi chilichonse, ife timamukonda iye. Komakomabe mbale Neville pokhala mbusa wothandizira, izo zinkaoneka zovutirapo pang'ono kwa mbale Neville kuti azichita kukankhira muzimenezo. Mukuona? Kotero ife tinapemphera ndipo zinaoneka kuti chinali chifuniro cha Ambuye kuti nditero. Tsopano ine ndinawafunsa Ambuye ngati iye angandithandize ine ndidzachita mwakuyesetsa kwanga. Ndipo nditatha kupanga kudzipereka kwanga komwe, ndipo nditatha kupanga kupangitsa mpingo kuti utero. Tsopano ngati Mulungu alidalitsa ife momwe iye wakhala kuchitira misonkhano ingapo yapitayi ndi kudzipereka kwa pang'ono kuja, kodi iye adzachita chiyani ngati ife tingamazipitirizebe? Mukuona? Kumangozipitirizabe izo. Tsopano mvetserani, ino muli muchikondi wina ndi nzake, momwe ine ndinakuonerani inu mutayima mutimipita mawa uno ndi sabata ino, ndi manja anu kwa Mulungu, ndipo mzimu wokondeka ukuyendayenda pa inu. Tsopano musamvetsere chinthu chimodzi choyipa chimene mgerekezi anganene. Mukuona? Ngati mgerekezi akuonetsani inu zina kapena akuwuzani inu china chake choyipa cha mmodzi wa mamembala athupi la Khristu, inu musamazikhulupirire izo, pakuti pamene inu mukhulupirira zimenezo, inu mumadetsa choku chitikirani chanu. Ndipo ngati inu mumuona mmodzi wa mamemba alathupira Khristu akuchita china chake choyipa, musaka muuze wina aliyense. Koma mupite kwa memba ameneyo. Ndipo ndichikondi ndikuona ngati inu simungakhoze kuwabwezera iwo kwa Khristu kachiwiri. Ndipo ngati simungathe kuchita zimenezo, ndiye muuzeni munthu wina, kapena mulole kuti iwo apite nanu inu. Muchita izo momwe lemba limanenera, mukona, koma musati, ngati wina anena mlongo wakuti ndi wakuti, kapena mbale wakuti ndi wakuti, musati inu mukhulupirire mawu amodzi a iwo. Inu muzingozisiya izo zipite, chifukwa kumbukirani, ndi mdierekezi amene akuyesetsa kuti akukhadzulireni inu mzidutswa. Tsopano muzingoyembekezera kuti iye abwere mkati, chifukwa iye adzachita zimenezo. Tsopano mumulole mwamuna wabwino wa mumbamo, chikhulupiriro, adzayime pamenepo. Ndipo musalandire chinthu chimodzi, anthu awa akhazikitsidwa m'malo amwamba mwamba ndi inu. Kumaya njana limodzi, pozungulira madalitso a Mulungu. Madya mgonero pa gome ndipo mzimu oyera wachitira umboni kuti iwo ndi ana a Mulungu. Tiyeni tingokhala okoma kwenikweni, amtima wachifundo, okhululukira, achikondi. Ndipo ngati munthu winayo alankhula zoyipa zotsutsa inu, inu muziyankhula zokoma zowatsutsa iwo. Mudzaone momwe kukoma kumabwerera kwa inu mukatero. Mukuona, mukunkulondola. Nthawi zonse muzibwezera zabwino kwa zoyipa. Chikondi kwa udani. Ndipo basi, kodiwe ukupeza bwino wokondedwa mtsikana wang'ono kumbuyoko, ndizo zabwino. Ndine wothokoza kwambiri, eya, nango bwerera cha mbuyo. Iye anapiringizika kumbuyo uko mufundo. Ndipo Ambuye Yesu amubweretsa iye tsopano, ndipo amupereka iye ku msonkhano uwu. Ndife wothokoza kwambiri chifukwa cha izo. Ndiye chimene ine ndinachokera paguwa mphindi zingapo zapitazo. Anati iwo anali atapemphera ndi kupemphera samakhoza kufikira kwa Ambuye. Tsopano mukhale wotsimikiza kuti mwachita zimenezo. Mudzilonjeze nokha zimenezo kwa Mulungu. Mulungu mwachisomo chanu, izo ndi zimene ine nditi ndidzachite. Zilibe kanthu pamene wina anena zoyipa, bwezerani chabwino. Musamaganizire choyipa. Ngati muganiza zoyipa ndipo inu mukungoyankhula izo mwachinyengo, ndiye ndinu olakwa. Inu muzingodzipatulira nokha kwa Mulungu mpaka inu mutamvera bwino za munthu ameneyo. Ndiyo njira yake yochitira izo. Ndiye kukoma kwa madalitso a Mulungu kudzangoti oh, kudzangophimba moyo wanu. Ndiyo njira yake yokhalira moyo wachigonjetso. Ndiye palibe chimene chidzakuvulazeni inu malingana ngati muli muchikondi chabwino. Inu mukuti mukuona, ngati muli ndi malilime iwo adzatha. Ndipo ngati muli ndi nzeru izo zidzasowa. Maulosi iwo adzalephera. Koma pamene mukhala ndi chikondi, icho chidzakhalabe mpaka kalekale. Mukuona. Ndipo osati muzingowakonda ukhawa amene amakukondani inu, koma muziwakonda iwo amene samakukondani inu. Pakuti kosavuta kwa ine kukonda aliyense amene amandikonda ine. Koma muziyesetsa kumukonda wina wake amene samakukondani inu. Apo ndi pamene mungadziyese ngati ndinu Mkhristu kapena ayi. Wina wake yemwe samakukondani inu. Ndipo komabe mumtima mwanu inu mumawakonda iwo. Tsopano ngati inu simuchita zimenezo, ndiye muzingogwiritsitsa kwa Mulungu. Izo zili pamenepo, chifukwa ine ndikudziwa kuti izo ndi choonadi. Amen. Ine ndikudziwa kuti izo ndi choonadi. Tsopano ife titsegula mawu ofunika tsopano ku buku la Hebri, ndipo mutu wa 11 kwa uthenga waufupi. Pakuti ndasasa mawu pang'ono, koma ine ndinali ndi masana abwino kwambiri ndi abale ndi alongo. Ndipo sindinakalowe mpaka pafupifupi 6 koloko. Ndipo ine ndinangothamangira mchipinda, ndipo ndinakagwada pansi pambali pa bedi kuchipinda, ndipo ndinapemphera kwamphindi pang'ono. Ndinadzukapo ndipo ndinatenga Baibulo langa ndi kuyamba kuwerenga. Ndipo ine ndinaona magazini ili pamenepo, ndipo ine ndinayinyamula iyo. Ndipo iyo inalembedwa muchia Afrikaans, kodero ine sindimata kuwerenga izo. Ndipo nthawi zina powerenga iwe umakhudza mawu, ndipo mawu amenewo amadzakhala amoyo kwa iwe. Umo ndi mene mtumiki amapezera wake, uthenga wake. Ungoyamba kuwerenga, kuwerenga Baibulo china chake. Ndi choyamba inu mukudziwa iwe umakhudza china chake. Ndiye china chake chimaonjezera kwa china chake icho. China chake chimaonjezera kwa china chake icho. Ndiye umalemba nzere pansi pake. Ndipo umangopita kuguwa ndi kukawerenga izo. Mulungu amachita zina zonsezo. Mugona, iya masamalira zotsalazo. Sobano nthawi zina iwe umatengeka kwambiri mpaka umapanga timalingaliro ting'ono ting'ono tazomwe tolemba tating'ono tamalingaliro tomwe watiganizira nthawi zina mu msonkhano pamene umayenera kubwera mwachangu pa nsanja kuti umangowerenga timalingaliro tating'ono ito timene iwe unali nato. Kulola mzimu woyera ufulumizitse ito kwa iwe kachiwiri. Ndachita zimenezo nthawi zambiri.
Now Hebrews 11. Let's read the first
Sobano wa Hebrew 11. Tieni tuwerenge ndime ya wani kuyambira. Ndipo ife tuwerenga ndime zingapo ndithu. Sobano chikhulupiriro ndicho thunthu la zinthu zoyembekezeredwa umboni wa zinthu zosaoneka. Pakuti mwa icho akulu anadzitengera mbiri yabwino. Mwa chikhulupiriro ife timamva kuti mayiko anapangidwa ndi mawu a Mulungu, kotero kuti zinthu zimene zimaoneka sizinapangidwe kuchokera ku zinthu zimene zikuoneka. Kodi zimenezo sizolemerera? Ndiloleni ine ndiwerenge ndime yachitatuyo kachiwiri. Mvetserani mwacheru. Mwachikhulupiriro ife timamva kuti mayiko anapangidwa ndi mawu a Mulungu, kotero kuti zinthu zimene zimaoneka sizinapangidwe kuchokera ku zinthu zooneka ndi mawu a Mulungu.
By faith Abel offered unto God a more
mwachikhulupiriro Abele anapereka kwa Mulungu nsembe yoposa ya Kaini imene anachitiridwa nayo umboni kuti iye anali wolungama Mulungu kuchitira umboni wa mphatso zake. Ndipo mwa iyo angakhale anafa komabe anayankhula. Mwachikhulupiriro Enoki anakwatulidwa kuti asaone imfa ndipo sanapezekenso chifukwa Mulungu anamukwatula iye. Pakuti asanakwatulidwe iye anali ndi umboni kuti iye anakondweretsa Mulungu zaka 500 za moyo aponso. Koma popanda chikhulupiriro nkosatheka kumukondweretsa iye, pakuti iye amene adza pa Mulungu ayenera kukhulupirira kuti iye ali ndipo iye ndi wopereka mphoto kwa iwo amene amamufuna iye modzipereka. Mwachikhulupiriro Nowa pochenjezedwa ndi Mulungu za zinthu zimene zinali zisanaonekebe pochita mantha anakonza chombo chakupulumutsiramo a mnyumba yake.
By which he condemned the world and
ndicho iye anatsutsa dziko ndipo anadzakhala wolowa mnyumba wa chilungamo chimene chili mwa chikhulupiriro. Sobano tiyeni tipemphere kwa mphindi yokha ndipo tiweramitse mitu yathu. Ambuye Mulungu wathu wachisomo kwambiri ndi Atate, ife tikubwera tsopano mukukhala kwanu kachiwiri ndi kudzapereka mathokozo. Ndipo satikokha ife tsopano tikumverera kuti ife tili mukukhala kwanu chifukwa chakuti ife taweramitsa mitu yathu kuti tipemphere. Koma ife timakhulupirira kuti ife timakhala mukukhalapo kwanu nthawi zonse chifukwa chakuti maso a Ambuye amayenda uku ndi uku kudutsa mʼdziko lapansi. Ndipo inu mumadziwa zinthu zonse, ndipo inu mumadziwa maganizo a mtima. Chotero Ambuye, chifukwa chimene ife tikuweramitsira mitu yathu ndikupempha pempho ili kuti inu mutikhululukire zolakwa zathu zonse ndi zolakwa zathu kwa inu, ndi kuti chifundo chanu kamodzinso chiwonjezekere kwa ife mochuluka kuti inu mutsegule milomo yathu kuti tiyankhule ndi makutu athu kuti amve, ndi kuti mawu anu akhoze kukhala enieni kwa ife usiku uno, kuti ndime pang'ono izi zimene ife tazisankha kuti tiwerenge zikhale thandizo lalikulu kwa membala aliyense wa thupi lanu lachinsinsi pa dziko lapansi, mpingo wanu wa uzimu,
That church that's been bought by the
mpingo wao yamba kubadwa mpingo uo umene unagulidwa ndi mwazi wa Yesu umene unatsukidwa ndipo wayeretsedwa ndipo dzaperekedwa kwa Mulungu tsiku limenelo wopanda chirema kapena khwinya momwe ife tikukuthokozerani inu kuti tili nacho chikhulupiriro chokhulupirira kuti ndife ogawana nawo au bwino wa Mulungu kudzera mu chilungamo ndi chifundo cha Ambuye wathu Yesu. Ndikupemphera tsopano kuti inu muchiritse matenda onse. Ndikukuthokozani inu chifukwa chomukhudza mtsikana wang'ono ameneyo mphindi pang'ono chabe zapitazo atagona mowirikiza mchipinda mmenemo chifukwa cha ululu. Kuona iye akutuluka chikhulupiriro chaching'ono chonga cha mwana chija. Ndikukuvomerezani inu ndi chifundo chanu. Ndipo ife tikukuthokozani inu chifukwa cha ichi. Ndipo tikupemphera kuti inu mukumbukire wokondedwa wang'ono wa Mlongo Baker uko ku Kentucky. Iwo amene mbale Neville amawagamba ndipo Mulungu msasa wosawerengeka wa odwala konse konse. Ndipo makamaka Ambuye iwo amene ali osapulumutsidwa ndipo sakukudziwani ngati iwo angafe machimo awo iwo sangakhoze kufika kumene inu muliko. Ife tikupemphera kuti inu mutipatse ife umboni ndi mphamvu kulimba mtima kuti tiyankhule mawu ndi nzeru kudziwa pamene tiwayankhule iwo ndiyeno muyankhule kwa ife pamene ife tanena mokwanira kuti ife tipite ndi kuwasiya anthu ali mukudabwitsidwa. Ndikuzizwa za mzimu woyera waukulu ndi ntchito yake. Perekani iza Ambuye, timvereni ife tsopano. Ife tikupemphera mu dzina la Yesu, ife tikupempha izi. Ameni. Ine ndikufuna kuti ndiyankhule kwa kanthawi kochepa chabe pa phunziro la zokhudzira. Ife timaphunzitsidwa kuti munthu wachibadwa ali ndi zokhudzira 5. Ndipo zokhudzira 5 zimenezo zimalamulira zake kapena zimapereka. Mulungu anampatsa iye zokhudzira 5 izi kuti azikhudzira kwawo kwa pansi pano.
And those senses are known.
Ndipo zokhudzira zimenezo zimadziwika ngati kuona, kulawa, kukhudza, kunungiza, kumva. Zokhudzira 5 zimenezo zomwe zimadziwika kwa munthu wachibadwa ndipo izo ndi zabwino. Ndipo ife sitingathe kugwira ntchito kapena kukhala moyo wabwinobwino pamene chimodzi cha zokhudzira zimenezi chikulephera kuti chigwire ntchito. Kumenya kwanu, kumva, kukhudza, kunungiza kapena kulawa. Ife sitingakhale abwinobwino popanda zimenezo. Pali china chake chimene chikusowa. Gawo lina la moyo limene tikulephera kuti tilikhudze popanda chokhudzira chimenecho kumagwira ntchito. Ndipo izo ndi zabwino, ndipo ndi zothandiza. Ndipo izo zinapatsidwa kwa ife ndi Mulungu. Mulungu anapereka zokhudzira zimenezo, koma izo zinapatsidwa kwa inu ngati mphatso. Ndipo zimatengera momwe inu komwe mumadziperekera zokhudzira zimenezi. Udzakhala kumene moyo wanu uzidzalamulidwako. Momwe mumadziperekera zokhudzira zisanu zimenezo. Ndinu zomwe mumaziona, zomwe mumamva, zomwe mumalawa, kunungiza, kapena kuzikhudza. Chilichonse chimene zokhudzira zimenezo zimaberekedwako, izo zimakulamulirani inu. Ndipo ndife oyamikira kwa Mulungu kuti ife tili nazo zokhudzira 5. Koma palibe mwa njira iliyonse zokhudzira zisanu izi zinapatsidwa kwa inu kuti zizikutsogolerani inu. Izo zinaperekedwa kwa inu kuti muzikhudzira nazo dziko lapansi. Koma apo panapatsidwa kwa inu chokhudzira chachisikisi. Ndipo chokhudzira chachisikisi chimenecho ndi chakwa Mkhristu yekha. Ndipo inu simungakhoze kukhala ndi chokhudzira chachisikisi ichi mpaka inu mutakhala Mkhristu. Ndiyo njira yokhayo imene inu mungakhoze kukhala nacho china chowonjezera pambali pa zokhudzira 5 za chilengedwe za munthu wachilengedwe.
But sixth sense is better known to the Christian as faith.
Koma chokhudzira chachisikisi chimadziwika bwino kwa Mkhristu ngati chikhulupiriro. Icho ndi chimene chimakulamulirani ndi kukutsogolerani inu. Ndipo icho ndi chapamwamba kwa zokhudzira zina zonsezo.
It's a superior.
Icho ndi chapamwamba kwa zokhudzira zonsezo zinazo zokhudzira 5. Tsopano ine sindinganene kuti chifukwa chakuti ife talandira chokhudzira chachisikisi ndiye kuti zokhudzira 5 izo sizabwino aponso. Inde izo ziri zokhudzira 5 izo zinapatsidwa kwa inu ndi Mulungu ndipo izo nzoti zizigwiritsidwa ntchito.
When the five senses
koma pamene zokhudzira 5 izo zigwira ntchito motsutsana ndi mawu a Mulungu ndiye kuti izo zikunama. Tsopano chokhudzira chachisikisi sichingakhoze kunama. Icho ndi chokhudzira chapamwamba ndipo ndicho chimene ine ndikufuna kuyankhulapo. Mawa uno ndinayankhula pa chizindikiro chapamwamba ndipo usiku uno pa chokhudzira chapamwamba. Ndipo chokhudzira chapamwamba ndicho mzimu woyera chikhulupiriro cha Mulungu chimene chimakhala mwa inu. Ndipo ngati inu mutalola zokhudzira 5 izo kuti ziperekedwe kwa chokhudzira chachisikisicho, icho chidzakutsogolerani inu ndi kubweretsa zokhudzira 5 zina zonsezo pansi pa ulamuliro wa chokhudzira chapamwambacho. Pakuti icho ndi padali kwambiri kuposa chokhudzira chachibadwa monga munthu wauzimu amakhala wapamwamba pa wachibadwa. Icho ndi patali monga kumwamba kuliri pamwamba pa munthu wachibadwa ndi zokhudzira 5 zake. Icho chimakupangitsa iwe kukhulupirira zinthu zimene iwe sungazione. Icho chimakupangitsa iwe kuchita pamene sungaganizire kuti zokhudzira zisanuzo zingaganize konse za zimenezo. Mdierekeza akhoza kulowa mwa zokhudzira zisanu izi ndi kudzanama kwa inu. Koma Yesu angakhoze kuchikhudza chokhudzira chapamwamba chimenecho. Icho chimakhala kutali kwambiri kuti achifikire. Icho chimachokera kwa Mulungu. Icho chimatchedwa chikhulupiriro. Chikhulupiriro ndi chinthu chachikulu chimenecho. Koma zokhudzira zisanuzo sizimalamulira chokhudzira chachisikisicho. Koma chokhudzira chachisikisicho chimalamulira zokhudzira zisanuzo. Chokhudzira chapamwamba chimalamulira zokhudzira zachibadwa. Ndipo zokhudzira zisanuzo ndi kuona, kulawa, kukhudza, kununkhiza, kumva. Ndipo chokhudzira chapamwamba ndi china chake chimene chingakupangitse iwe kukhulupirira mawu a Mulungu. Pakuti ndicho chinthu chokhacho chimene icho chingachiyankhule. Icho chidzakupangani inu kukhulupirira zinthu zimene inu simungazione, kulawa, kuzikhudza, kununkhiza, kapena kuzimva. Chifukwa izo zidzatengera mawu a Mulungu. Ndipo icho chidzapereka mawu amenewo kwa inu ndikukupangani inu kuti muziyenda motsutsana ndi chinthu china chilichonse chimene chilipo koma mawu a Mulungu mwachikhulupiriro. Chikhulupiriro chimachita zimenezo. Tsopano popereka kufotokoza uku kwa zokhudzira, munthu wachibadwa amabadwa ndi zokhudzira zimenezi. Chotero izo ndi zokhudzira zoperekedwa ndi chilengedwe. Ndipo kwenikweni ndicho chinthu chokhacho chimene iye adzachidziwe konse cha icho. Mukulingalira kwake kwa luntha, iye amangoganiza ngati munthu, iye amatha kuona ngati munthu, iye akhoza kumvetsa ngati munthu, iye akhoza kumva ngati munthu. Koma pamene iye ayamba kulamuliridwa kapena kubadwanso, kapena ife tingaziche izo kubadwanso, ndiye chachisikisicho chokhudzira chapamwambacho chimamugwira iye. Kotero chokhudzira chapamwamba chimenecho chimamukwezera iye pamalo amene iye amakhala ndi chikhulupiriro chokhulupirira zinthu zomwe sangakhoze kuzimva, zinthu zimene sangakhoze kuziona, kumvetsa zimene iye sangakhoze kuzimvetsa. Iye amakhulupirira izo muli monse chifukwa iye amalamuliridwa ndi chokhudzira chachisikisicho chokhudzira chapamwambacho.
Oh, how marvelous it is
Oh, ndizo pambana bwanji kudziwa zimenezo. Ndikuganiza mamwe kuli liko pweka kuzikhulupirira izo. Sobano inu simungakhoze kukhulupirira izo mpaka inu mudabadwanso. Bible linanena kuti alibe munthu angakhoze kumutcha Yesu Khristu okha mwa mzimu woyera. Ife tinadutsa mu zimenezo sabata yathayi. Ndipo chakhala chophunzitsa chochero makamaka kwa anthu okhulupirira a Chipentekoste. Pamene iwo andimva ine ndikunena zimenezo, Yesu anati mu Yohane Woyera 5:24, iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wamuyaya. Moyo wamuyaya umachokera kwa Mulungu yekha. Ndipo palibe munthu angakhoze kunena kuti Yesu ndi Khristu okha mwa mzimu woyera. Inu mukungotenga zomwe wina wanena, zomwe inu munaphunzira mwalunda, zimene inu munaphunzira mwachilengedwe, zokhudzira zisanu. Koma pamene chokhudzira chachisikisi chibwera mmenemo, mzimu woyera, icho chimadzachotsa kulingalira konse kwa zokhudzira sikisi izi ndi zokhudzira 5. Ndipo zimakukwezani inu kupita mu chokhudzira chachisikisi kuti chikakupangitseni inu kukhulupirira zinthu zomwe inu simungazione, kulawa, kuzikhudza, kununkhiza kapena kuzimva. Chimachita china chake kwa inu, ndiye inu mukhoza kunena kuti Yesu ndi Khristu chifukwa inu mwachitira umboni izo. Osati zomwe kuphunzitsa kwa lunda kwa kuphunzitsani inu. Koma zomwe zakuchitikirani. Chokhudzira chachisikisi ndi chachiyani ndiye mbale bwana? Chifukwa chiyani chokhudzira chachisikisi chimabwera? Chokhudzira chachisikisi chimabwera pa chifukwa ichi. Tsopano, chokhudzira chachisikisi ndi chikhulupiriro. Chokhudzira chapamwamba. Tsopano ngati chokhudzira chachisikisi chimabwera pa chifukwa ichi chokha. Icho chinali kudzapangitsa zokhudzira 5 zomwe inu kukana chilichonse chimene chilichosiyana ndi mawu a Mulungu. Ndicho chimene chokhudzira chachisikisi chili. Lemba limakamba za kuponya pansi malingaliro. Zokhudzira 5 zo zidzatero inu mukhoza kulingalira. Chabwino tsopano bwanji kuti bambo uyu iye bwanji kuti koma chokhudzira chachisikisi sichimaona zimenezo nkomwe. Icho ndi chapatali kwambiri kupyala zimenezo. Icho ndiye mwamba kwambiri kupasa mwamba icho chilili mpaka kuti icho chilibe kulingalira kuli konse komwe ndi icho. Ife timakhulupirira zimenezo. Icho ndi choposa kupitilira chilichonse chimene zokhudzira 5 zo zingakhoze kunena za izo. Tsopano konzekerani utumiki wa machiritso. Mukuona ife timakhulupirira izo. Inu mumayenda ndi chokhudzira chachisikisi chimenecho. Ndipo inu mumayankhula ndi chokhudzira chachisikisicho. Inu mumakhala moyo ndi chokhudzira chachisikisicho. Inu mudzafa ndi chokhudzira chachisikisicho. Ndipo mudzauka ndi chokhudzira chachisikisicho. Chokhudzira chapamwamba china chake chimene chili mwa inu, chimene chili chotsutsana ndi chimene munthu wachilengedwe ali. Munthu wachilengedwe amangokhala ndi izi zokha. Ndipo izo ndi zabwino bwino ngati zingakhoza kubweretsedwa mukugonjera kuchokhudzira chachisikisi. Ngati malingaliro achibadidwe anena kuti awerenga mawu a Mulungu ndi kuti ndiwo mawu a Mulungu. Iwa akuyankhula choonadi. Koma ngati awerenga ndi kuti si mawu a Mulungu onse. Kapena iwo anali china chake. Iwo anali nthawi ina. Koma iwo si ali tsopano. Ndiye chokhudzira chachisikisicho chimabwera mmenemo. Ndipo chimati yali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Mwaona. Ndiko kusiyana kwake.
That's why that so many people fail to be healed.
Ndichifukwa chake anthu ambiri amalephera kuti achiritsidwe. Iwo akuyesetsa kubwera ndi lingaliro la luntha. Iwo amati ine ndimachita izi kapena ine ndimakhulupirira izi ndi zina zotero. Koma ngati chokhudzira chachisikisi chimenecho chikunena zimenezo, ndiye palibe chimene chingadzawagwedeze iwo ku chokhudzira chachisikisicho. Chokhudzira chachisikisi ichi chimabwera pa munthu wokhalapo kuti chidzawapangitse iwo kukana chilichonse chimene chili chotsutsana ndi mawu a Mulungu. Chizindikiro chilichonse chimene chili chotsutsana ndi lonjezo la Mulungu. Chokhudzira chachisikisi chimati palibepo ngati Mkhristu amene wabadwa kachiwiri. Ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa, wachikunja wina wosakhulupirira amafika kwa Mkhristu ndipo anati, tsopano yang'anani apa, palibepo chinthu chotero monga mzimu woyera uwo. Inu mukungolakwitsa mmenemo. Ndiwe wopenga ngati iwe umakhulupirira zinthu zoterozo monga izo. Alibaba chintu chotero monga icho. Yokuzira ya chisikisi chimerecho chimapita morunchika kukagwira nchito. Loleni ine ndikusonyeze ninu mu Bible amene yosunga koze kuwandira mzimu oyera. Inu mugona ine ndikoza kusonyeza apa pamene opunzira na upeza iwo koma ine chabwino inu mukuti yanganani. Ndipo chokuzira ya chisikisi chidzakulozerani inu kumeneko ndikuti koma iye anati lonjezo lili kwa inu kwa ana anu. Chabwino izo zimatanthauza ana awo kumeneko. Izo sizimatanthauza kwa inu. Izo siza kwa inu. Koma chokhudzira cha chisikisi chimenecho chimadziwa bwinoko. Chifukwa chiyani? Icho chili kale mwa inu. Iwo anena izo mochedwa kwambiri. Inu munalandira kale icho. Anthu amene anayankhula kuti kulibe chinthu chotero chonga mzimu woyera samadziwa zimene iwo akuyankhula. Monga mnyamata nthawi ina akusenda abulo ndipo anafunsidwa ndi osakhulupirira mtsutsano mkomano. Iye anati, kodiwe ukufuna chiyani? Kodiwe ukufuna chiyani pamwamba pano? Iye anati, ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu funso. Pamene iye anali kudya abulo ndikumayimba kukoma iyo. Wokhweka kwambiri wooneka ngati munthu wopanda khalidwe, tsitsi likulendera pa nkhope yake ndi dzina limodzi lotuluka kutsogolo ndipo adavala jekete lakale la ovololo. Iye anati, funso limodzi lokha limene ndikufuna kuti ndikufunse. Wosakhulupirira anali atangonena kuti palibe chinthu chotero ngati Mulungu, zonsezo ndi zongotengeka, pali za mkhutu kwa izo ndizo zonse. Ndipo mwanayo anati, ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu funso bambo, kodi abulo uyu akukoma kapena kuwawasa? Iye anati, ine ndingadziwe bwanji ine sindikudya iyo. Iye anati, ndizomwe ine ndimaganiza. Anayenda kubwerera mbuyo. Inu mungadziwe bwanji pamene inu simunawalawepo Ambuye? Inu mungadziwe bwanji pamene inu simunalandirepo konse mzimu woyera? Kaya iye ali weni weni kapena ngati iye siyali? Inu mungadziwe bwanji koma kuti chikhulupiriro ndi mphamvu? Mungadziwe bwanji kuti kulibeko chimwemwe chosaneneka ndi chodzaza ulemerero pamene inu simunalawepo kuti muzione izo? Chokhudzira cha chisikisi chimakutsogolerani inu kwa icho. Chokhudzira cha chisikisi chimalengeza izo kwa inu. Palibe mphamvu za luntha nkomwe zomwe zidzabweretse konse izo kwa inu. Mphamvu za luntha zidzalingalira ndikuti bwanji ndikuwerenga maganizo ndi china chake mwanjira iyi ndipo ndikutengeka ndi anthu. Koma pamene chokhudzira cha chisikisi chibweramo chimakana zinthu zonsezo ndipo chimamusundira munthu molunjika kukalowa mu zifuwa za Mulungu. Iye amene adza kwa Mulungu ayenera kukhulupirira kuti iye ali ndipo wopereka mphotho wa iwo amene amufuna iye modzipereka. Mwachikhulupiriro Abrahamu, mwachikhulupiriro Isaki, mwachikhulupiriro Yakobo, zonse mwachikhulupiriro ndi chokhudzira cha chisikisi chimene chimachita zimenezo. Chokhudzira cha chisikisi chimakana chizindikiro chonse, zizindikiro zonse, chilichonse chotsutsana ndi mawu a Mulungu, kumvelera kulikonse, kutengeka. Wina wake akuti, oh chabwino, ine ndinapembereredwa koma ine sindikumvera bwino konse. Chokhudzira cha chisikisi chingaine konse nji pa izo. Chokhudzira cha chisikisi chingati, iwe ndibodza, ine ndikumvera bwino, ine ndikupeza bwino. Mulungu ananena chomwecho, izo zikukhazikitsa izo. Amen. Mulungu ananena chomwecho. Chokhudzira cha chisikisi chimangodya kokha mawu a Mulungu. Chokhudzira cha pamwamba chimenecho ndi cha pamwamba, pamwamba pa zokhudzira ndi chokhudzira cha chikulu, ndi chikhulupiriro, ndi mphamvu yomwe imatakasa ndi kuyendetsa. Amen. Ndi china chake chimene chimakupangitsani inu kuchita zinthu zomwe inu simunaganizepo kuti mungazichite. Ndi chokhudzira cha chisikisi, chokhudzira cha pamwamba. Inu mumapempereredwa, tinene kuti inu muli ndi dzanja lolumala ndipo inu mwapempereredwa dzanja lanu. Inu mumabwera pamenepo ndipo inu mumakhulupirira kuti Mulungu akuchizani inu. Abusa amakupemphererani inu. Inu mumabwerera kwanu. Munthu wakale wachibadidwe adzanena izi, iwe sukumvelera kusintha kulikonse pa dzanja limenelo. Iwe suli bwino kuposa momwe iwe wakhala ukukhalira. Koma chokhudzira cha chisikisi chimabwera pamenepo ndipo chimati, limenelo ndibodza, iwe wapemphereredwa. Izo zikukhazikitsa icho. Amen. Monga mkazi yamwe anabwera ku msonkhano wathu nthawi ina, ndipo iye anabwera ku msonkhano wathu awiri a iwo. Yohana adutsa nsanja. Yohana ali ataona zozindikira za mu mtima. Akazi amenewo basi anangomezedwa.
real Christian.
Yo onsa anali a Kristu eni eni. Modza anabwera pamenepo ndipo mzimu unabwerapo ndiponati. Inu mukuvutika ndi vuto la mimba. Ndipo nkhope yake inawala. Ndiye anati izo nzona. Ndipo mzimu oyera unanena kupyolera mwa ine unati ndipo ndi chilonda. Zinayambitsidwa ndi vuto la manjenje. Inu mwabimidwa ndi dokotala wina. Ndipo iye anena kuti inu simungathe muyenera kutero. Oh, inu munachita kukhala ndi operation kuti adule zimenezo. Iye anati mawali onse a zimenezo ndiona. Ndiyeno poona kuti iye anali wokhulupirira wamphamvu chomwecho. Ndenako iwo unati dzina lako ndiwe abiti akuti ndi akuti, iwe umachokera kwakuti ndi kwakuti, ndipo malo akuti ndi akuti.
Iye anati
izo ndizoonadi. Icho chinali chiyani? Chokhudzira chachisikisi chikugwira icho. Chokhudzira chachisikisi ndi mzimu oyera. Zinali zitayima mbali ndi mbali. Mzimu oyera unali kuyankhula. Chokhudzira chachisikisi chimati ameni. Ndi zimenezo tu china chake chiyenera kuchitika. Pamene Marita anathamangira kuti akamupeze Yesu, ndipo pamene iye anati, Ambuye, penyani chokhudzira chachisikisi. Ngati inu mukanakhala kuno, mʼbale wanga sibwenza atamwalira, koma ngakhale tsopano chilichonse chimene inu mungapempha kwa Mulungu, Mulungu adzachipereka icho kwa inu, ndi chimenecho chokhudzira chachisikisi. Yesu anadzikokera yekha pamodzi, anati, Ine ndine chiukitsiro ndi moyo. Iye amene akhulupirira mwa ine, ngakhale iye anafa, komabe iye adzakhala ndi moyo. Aliyense amene akhala moyo ndi kukhulupirira mwa ine, sadzafa konse. Kodi mukukhulupirira izi? Kodi iwe unganene chiyani? Kulingalira, pali mwamuna wa gona pansi apo wakufa ndipo mphutsi zikukwawira mwa iye. Koma iye wangotsiriza kumene kunena kuti iye anali chiukitsiro ndi moyo. Amenewo ndi mawu a Mulungu. Chokhudzira chachisikisi kupitilira chisamaliro cha dokotala, kupitilira maganizo akafukufuku wa sayansi, kunyoza zonse, kunyoza zolingalira zonse ndi kuziponya izo pansi. Chifukwa chiyani? Ndi kuchitira umboni mawu a Mulungu. Ine ndine, ine sindine, ine ndidzakhala, ine ndinali, ine ndine tsopano, ine ndine chiukitsiro ndi moyo. Munthu iye amene akhulupirira mwa ine ngakhale iye anafa komabe iye adzakhala ndi moyo. Ndipo aliyense amene akhala moyo ndi kukhulupirira mwa ine sadzafa konse. Kodi inu mukukhulupirira izi? Iye anati eya Ambuye. Chokhudzira chachisikisi, ine ndikukhulupirira kuti inu ndinu mwana wa Mulungu amene ayenera kubwera mʼdziko. Bale wako adzaukanso. Oh my. Umanda iwo anapita awiri awo pali modzi china chake chinayenera kuchitika. Icho chinali chokhudzira chapamwamba ndi Mulungu atayima pamenepo. China chake chinayenera kuchitika. Chokhudziracho chinali chokhudzira chapamwamba, chinali Mulungu. Panali china chake chikumuza Marita zimenezo. Iye anali atamuona iye, iye ankamudziwa iye, iye anamuzindikira iye kuti anali Mesiya yemweyo. Ndipo iye anadziwa ngati iye akanakhoza kokha kufika kwa iye, ngati iye akanakhoza kokha kufika pafupi kwa iye ndi kupereka nkhaniyo. Ungomva lonjezo limodzi likubwera kuchokera kwa iye. Ndizo zonse zomwe iye ankafuna. Pamene iye anati ine ndine chiukitsiro ndi moyo, iye amene akhulupirira mwa ine angakhale iye anali wakufa. Ndizo zonse zomwe Marita ankafuna kuti azimve, zonse zomwe ankazifuna, chifukwa chokhudzira chachisikisi, chokhudzira chapamwamba, chikhulupiriro chake chinali kumusuntha iye kuti amuvomereze iye, amukhulupirire iye. Kazi uyu pamene iye anachoka pa nsanja zinali pakuti yatero Ambuye. Pita kwanu ndipo ukadye. Yesu Kristu wakuchiza iwe. Iye anapita kwawo. Siku umenewo bwenzi lake lokhala moyandikana nalo linali lachitatu kapena lachinayi pambuyo pake. Ndipo iye anali ndi mfundo yayikulu pakhosi pake. Ndipo apa akubwera ali wokondwa ndi izi. Woyandikana naye anali woti achiritsidwe msungu zija zimene zinamuvutitsa iye kwambiri. Ili linali limodzi wa mavuto 100 1000 a iwo. Ndipo mfundo yayikulu iyi itatulukira pakhosi pake, ndipo iye anatulukira. Ine ndinati palibe amene angazindikire zimenezo, koma inu muli wokondwa ndi china chake. Inu mwasangalatsidwa chifukwa mkazi uja amene wakhalapoyo ndiwo pafupi nanu. Zimoyera yanaganiza zingateke bwanji zimdziko mamunayo kudziwa zimenezo icho chiyenera kukhala china chake kuti chiulule izo kwa iye chotero pamene izo zinanenedwa iwe unati iwe ukuganiza zakhosirako inde kodiwe ukukhulupirira kuti icho chichoka ine ndikukhulupirira zimenezo yanati ndi mtima wanga wonse Ine ndinati pakuti atero ambuye idakwanu ndipo ukalandire machiritso ako munthu wachibadwa anayang'ana pozungulira ndipo sanathe kuona chizindikiro mkazi amene anali ndi msungu anapita kwawo ndipo anakayesera kuti adye ndipo mayi iye anakhala ngati akufa munthu wachibadwa chokhudzira chachibadwa chakumverera chimafotokozabe kuti msunguzo zilipo ndiye patadutsa pafupifupi sabata imodzi kapena awiri iye anadzera kwa oyandikana nawo kwa anthu ake onse mu mpingo akuchitira umboni ambuye wandichiritsa ine ndipo iwo anati kodiwe ukudya tsopano ayi osati ndendende zonse zimene ndikufuna koma iye anati ine ndachiritsidwa kale pakuti ndi mikwingwirima yake ine ndachiritsidwa zilibe kanthu chomwe icho chinali iye anachiritsidwa muli monse ndipo mawa wina ana anali atapita ku sukulu ndipo iye anamva njala kwenikweni iye anali atayima akutsuka mbale pafupi ndi zenera iye anabwera ku msonkhano winanso patapita chaka chimodzi ndipo iye anali akutsuka mbale ndipo pamene iye chinthu choyamba iye anamverera kumvera kwa chilendo kwenikweni kukumudutsa iye ndipo iye anaganiza chimenecho chinali chiyani ndinamverera ngati ndikufuna kukuwa ndipo mamuna wake anali atamuza iye anati wokondedwa iwe usiye kuyankhula za machiritso amenewo anati chifukwa ngakhale kuti iye anali mkhristu anati iwe ukubweretsa chitonzo pa cholingacho kodiwe ungabweretse bwanji chitonzo pamene ukuchitira umboni kwa mawu ake iwe ungabweretse chitonzo ngati iwe sikuchitira umboni kwa iwo anati ngati iwe unachiritsidwa iwe unachiritsidwa iye anati mwamuna uyo anayima ndipo anadzandiyang'ana mdiso ndipo anandiuza ine momwe ndiliri ndi zinthu zomwe ine ndinachita ndi amene ine ndinali ndi kumene ine ndimachokerako iye anati ine ndinali ndisanakhale mchipingacho maminiti 15 amene iye anabwera pa nsanja zingatheke bwanji mdzikoli mwamuna uyu kudziwa zimenezo ine ndinali ndisanamuwonepo iye mmoyo wanga ndipo iye anandiuza ine pakuti atero ambuye iwe wachiritsidwa ndipo iye anati ndizikhulupirira izo mpaka kufa iye anati ine ndikuzikhulupirira izo muli monse chotero iye ndi mchiye mali wake wang'ono nzake anachita pangano kwa mulungu kuti iwo adzachigwira chikhulupiriro chimenecho mawa umenewo iye anamverera mwachilendo kwenikweni ndipo maminiti pang'ono iye anakhala ndi njala chotero ano anali atasiya phala lina mbale yaing'ono ndipo anati phala nthawi zonse limangomuwotcha iye ngati aliyense anayamba wakhalapo ndi msungu inu mukudziwa chomwe chili chotero iye anafikira ndipo anakatenga nadyako kangapo phalalo mayi iye anati ine ndiyenera kulipira chifukwa cha icho ine ndikuganiza koma limodzi la masiku awa ine ndidzakhala bwino koma iye anazindikira kuti anali ndi njalabe chotero iye anangotsiriza mbaleyo iye anayembekezera maminiti pang'ono kuona zomwe zinachitika alibe chinachitika anangomverera bwino wanjalabe iye anakazinga maziri ake angapo ndipo anadzithirira kapu ya kofi ndipo anatengapo tositi ndipo iye anakhaladi ndi phwando lake lenileni iye amangodya zonse zomwe akanatha kudya iye anapitilira kumatsuka mbalezo ndipo pafupifupi theka la ola iye anamvanso njala wopanda zopweteka zina iye anapata chipewa chake chaching'ono ndipo munsewu iye anapita mpaka ku nyumba yawoyandikana nayeyu ndipo pamene iye anakafika kumeneko iye anamva iye ankaganiza kuti mwina kwachitika imfa mbanjalo iwo anali akuguwa ndi kufuula ndi kumayendayenda kaziyo anali atagona mochedwa mawa umenewo ndipo anadzuka ndi kumafunafuna chokhuka chimene chinali pakhosi pake ndipo icho chinali chita sowa usikuwo chinali chiyani icho mulungu ali pa ntchito kuno ku Caddo Tabernacle pamene ife tinali ndi msonkhano uja mnyamata wolumala uja yemwe anabwera mmenemo anapempereredwa ambira inu munali kumeneko kuti mudzamuone iye iwo anamubweretsanso iye muchipinda changozi chija lire anatitsogolera ine kwa iye iwo anali naye iye pa nsanja kwa mausiku atatu kapena folo kapena pa muchipindamo iye sanapeze khadi lapemphero kotero iwo anakamuyika iye muchipinda changozi ine ndinakalowa kumeneko ndipo ndinamupempherera iye ndinayang'ana pa iye iye anati bambo Branham kodi inu munganduze ine chitonthozo china ine ndinati inde bwana mwana oliyo yakupangitsa iwe chonchi iye anati izo nzoona ine ndinati dzina lako ndilakuti ndilakuti iwe ukuchokera kumalo ena ake izo nzoona iye anati nanga bwanji machiritso anga ine ndinati ndimi kungirima yake iwe unachiritsidwa iye anapita kwawo akuchitira umboni akupereka matamando kwa mulungu ndipo iye anabweretsa chitonzo choterocho iwo amatero mwa oyandikana nawo mpaka la mulungu lina gulu la atumiki linadzalowa ndipo linadzakhala pansi pafupi ndi iye ndipo anati iwe usiye kuchita zimenezo iwe ukubweretsa chitonzo pa cholingacho ndipo nyamataya anakhala pamenepo anati bambo ngati inu mukanakhala pamene ine ndakhala ngati inu mukanakhala mu mpando wamwe ine ndinakhalamo inu simukanayesera kundibera ine chiyembekezo chotsiriza chimene ine ndili nacho mwa khristu anati ndine kungirima yake ine ndachiritsidwa ndipo asanamalize kunena zimenezo atakhala pamenepo wopuwala manja thupi msana ndipo asanamalize kunena zimenezo ndipo anadzuka mu mpandowo kumapita akulemekeza mulungu chiyani zokhudzira zake zachilengedwe zimati iye akhala pamenepo adokotala anati iye azikhala pamenepo pa nthawi zonse kapena adali wonse ali moyo koma chokhudzira chachisikisi chikuti ndine kungwirima yake ine ndachiritsidwa ndipo iye analibe chilichonse choti achite ndi kudaya chilichonse chosiyana ndi chimene mulungu ananena ndicho chimene chokhudzira chasikisi chili John Ryan wokalamba osati RYAN kapena RHYN amene iye anali wakhungu wopemphapempha mu Fort Wayne kumeneko kumene ife tinapita tsiku limenelo ndipo iye anapemphereredwa mu msonkhano kumenewo unali usiku kumene limba linali lisanayimbe singʼanga wamkulu tsopano ali pafupi wopanda aliyense pa ilo ndipo pamene iye anali wakhungu iye anali mkatolika mwachikhulupiriro ndipo iye anayima pa mzere ndipo ine ndinayang'ana pa iye ndipo ine ndinati dzina lanu ndinu wakuti ndi wakuti John Ryan inde ndinu wopemphetsa pakuona inu mwakhala wakhungu kwa zaka inde izo nzoona ndinu mkatolika mwachikhulupiriro izo nzoona ine ndinati pakuti atero ambuye inu landirani machiritso anu anati zikomo inu bwana ine ndinati mthokozeni ambuye iye anati kumene sindikuona ine ndinati izo zilibe kanthu kochita ndi izo inu mwachiritsidwa ndipo iye anati iye anapita kumeneko motsatira iwo anamuthandizira iye kuchoka pa nsanja munthu wachibadwa samakhweza kuona kalikonse iwo samatha kuona zotsatira za izo nkomwe chifukwa chiyani anati iye ali wakhungu basi monga iye analili kotero awiri a anzake anamubweretsanso iye ndi kudzamuyika iye mu mzere wa pemphero kachiwiri ndi kumudutsitsanso iye kachiwiri Howard anamulola kuti iye adutse pamene iye ankabwerera iye anati bambo inu munandiwuza ine kuti ndinachiritsidwa ine ndinati inu munandiwuza ine kuti inu munandikhulupirira ine iye anati ine ndikukukhulupirirani inu ine ndilibe zifukwa zoti ndisakukhulupirireni inu anati inu mwandiwuza ine zinthu zonse mmoyo wanga ndipo iye anati ine sindikudziwa choti ndichite anati uko kunali mkazi kumbuyo uko akuchitira umboni ndipo iye anali ndi chophuka pakhosi mamiliri pang'ono apitawo ndipo icho chachokapo ine ndinati ndiye ngati inu mukundikhulupirira ine bwanji inu mukundikayikira ine ine ndikukuwuzani inu mawu a mulungu iye anati kodi ine ndichite chiyani bwana podziwa kuti iye anali mkatolika ndipo ankayenera kukhala ndi china chake chakuthupi chimene iye akanakhoza kumachigwira ine ndinati pitirizani kumachitira umboni ndimikingwirima yake ine ndachiritsidwa ndikumamupatsa iye matamando bambo wokalambayo kwa masabata awiri wotsatira kapena atatu iye anayima pakona ndipo iye amagulitsa mapepala iye amakhoza kufula extra extra ambuye alemekezeke ine ndachiritsidwa extra extra ambuye alemekezeke ine ndachiritsidwa pamene iye anabwerera ku msonkhano usiku wotsatira ine ndimalephera nkomwe kuti ndimulalikire iye iye amadzuka ndikufuula aliyense akhale chete ambuye alemekezeke chifukwa chondichiritsa ine ambuye alemekezeke chifukwa chondichiritsa ine monga mkatolika yesu ankadziwa momwe angagwiritsire ntchito chikhulupiriro koma iye ankadziwa ngati angapitirize kumanena izo ndipo nkumapitirira kumapitirira kumapitirira mpaka chokhudzira chachisikisicho chidapita kumakagwira ntchito uko nkulondola ambuye alemekezeke chifukwa chondichiritsa ine iye anali atamiapakona akufuula ambuye alemekezeke chifukwa chondichiritsa ine extra ambuye alemekezeke chifukwa chondichiritsa ine ndipo iye amayenda akutsika ndi nsewu ndipo pamene wina akudutsa nkuti iwe uli bwanji John ambuye alemekezeke chifukwa chondichiritsa ine chabwino ndipo iwo ankamuseka iye ndikumamusereula iye ndipo mnyamata wina wang'ono wamanyuzi anamutsogolera iye koomeketsera kuti akamumete pafupi masabata awiri kapena atatu kenako kuchokera ku msonkhano ndipo womekayo anamuyika iye pa mpando ndi kumuthira thovu pa nkhope yake ndipo iye anati John iye anati ine ndamvetsedwa wosimba wina wang'ono ndipo iye anati ine ndamva kuti inu munapita kuti mukamuone wochiritsa wa uzimu pamene pano iye anati inde ine ndinapita kumeneko iye anati ine ndikumva kuti inu mwachiritsidwa kungomunyodogola iye basi ndipo bambo okalambayo anati inde ambuye alemekezeke iye ananichiritsa ine ndipo maso ake anatseguka kuchokera pa mpando womerera uwo iye anapita ali ndi chopukutira pakhosi pake wometa akuyesera kuti amugwire iye ali ndi lezala mdzanja lake ndipo munsewu iwo anapita chifukwa chiyani mawu a mulungu anali atayamba kugwira ntchito George Carter wang'ono atagona kutsidya uko chimene inu nonse mukudziwa anthu ena ali pano pafupi anagona pamenepo kwa zaka 9 ndi miyezi 8 samakhoza ngakhale kali konse koma kuyala nsalu pansi pa iye zochokera ku impyo ndi matumbo iye ankalemera mapaundi 35 atagona uko ku Milltown, Indiana ndipo anthu ake anali ampingo umene pamene ine ndinapita kukachititsa msonkhano kumeneko ku mpingo wa Baptist wa Milltown ndikupempherera odwala mpingo umenewo unati ngati membala aliyense wa mpingo uno ati apite kwa wotendeka ameneyo ife tidzawachotsa iwo ndipo abambo ake anali dikoni koma iye anali ndi kabukhu kanga kakang'ono kotchedwa yesu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse mbaleho anatitengera ine kwa iye madzulo ena amayi ake anathawa mnyumbamo saka anakhala ndi chochita chilichonse ndi zimenezo ine ndinalowa mmenemo ndipo ndinakamupempherera iye anati chabwino nanga bwanji mtsikana wa Neo iye ankadziwa za masomphenyawo ine ndinati amenewa anali masomphenya mlongo ine ndikhoza kungopemphera inu mukhale ndi chikhulupiriro kanthu kakang'ono kosaukako kanali kataphunzitsidwa motsutsana ndi zimenezo masiku angapo kuchokera pamenepo ine ndinali ndidayimirira pamenepo ndi kubatiza iye anali pansi apo akulira chimene iye anali atalonjeza kuti iye adzabwera ndi kudzabatizidwanso kachiwiri mu dzina la yesu khristu ngati mulungu akanati amuchiritse iye ndipo pamenepo iye miyendo yake yaing'ono yakale pafupi usinkhu wa mtengo wa tsache iwo sanathe ngakhale kuti amuyike iye pa bedi amayi ake komabe anali mtsikana anakhala pamenepo wodwala manjenje ndipo ayimvi womuona mwana wake wamkazi atagona pamenepo akufa mwa ma inchesi matenda anziwalo zachikazi ndipo anayenderera njira yonse kudutsa mwa iye iye ankalemera mapaundi 37 ine ndikuganiza iwo anali iwo anamuyeza iye samatha kumukweza iye mwamba mokwanira kuti ayike kansalu pabedi pansi pake ankachita kugoka pepala lojambulira pansi pake la labala kwa zaka 9 ndi miyezi 8 iye anali atagona pamenepo wosakhoza nkomwe kuti adzutse mutu wake kuti aone mtengo umene unali pafupi ndi zenera tsiku lina ndidayima mbuyo pamwamba pa phiri kwa George Wright mzimu woyera unati kwa ine imirira pa mapazi ako ndipo ine ndinayang'ana ndipo apo panali kuwala kukuwalira pansi kudutsa mu mtengo wa dogu anati upite pafupi ndi njira ya a Wright kapena upite pafupi ndi njira ya a Carter pamene ine ndinafika kumeneko ambuye yesu atawasonyeza amayi ake chizindikiro kuti ine ndinali kubwera ndinalowa mmenemo mtsikana ameneyo atagona pa bedi limenelo atafowoka kwambiri mwakuti iye amalephera ngakhale kuti anyamule kapu ya malovu amayi ake ankayigwira iyo iye akuyesetsa kulavulira mukapu ya malovu nditi b ine ndinati mlongo George Yesu Kristu mwana wa Mulungu anakumana nane ine kutali mchipululu afufi teka ora labikalo ndibana ndiuza ine kuti ndibwere ndidzaike manja pa iwe pakuti atero ambuye himirira pamapazi ako chokhudzira chachisikisi chinapita kukagwira ntchito mphamvu inamugunda mtsikanayo pa nthawi yoyamba mzaka zitatu kapena zaka 9 ndi miyezi 8 iye anali asanayime pa mapazi ake analumpha ku mapazi ake anathamangira pabwalo ndi kumadalitsa mitengo ndi udzu ndi chilichonse ndipo anadzalowa ndi kudzakhala pansi pafupi ndi limba nayamba kuyimba pali kasupe wodzazidwa ndi mwazi wochokera mu nsempha wa Emanuele chifukwa chiyani zolingalira zikanaponyera pansi iye sibwenza atachita zimenezo ine sitikudziwa tsopano ine sindidzadziwa ponse ndi mphamvu ya Mulungu yokha yomwe inamugwira iye miyendo yake sinali yayikulu chomwecho kuzungulira pamwamba apa pa mfundo palibe chonga icho basi ngati mitengo ya tsache izo zakhala zaka 12 zapitazo kapena 14 ndipo lero iye ndi wamphamvu ndi wathanzi akumawapitira Ambuye Yesu ndipo chinali chiyani chimenecho nthawi yoyamba palibe chomwe chinkaoneka kuti chikuchitika koma kulingalira kukanakhoza kunena kuti izo sizingachitike koma mʼbale iye anagwiritsitsa kumawa amenewo ngati Mulungu anakhoza kumutenga mtsikana wopola uja ku Salemu mtsikana wa Aneo uja kala wolumala ndiwo umaziwalo ndipo mikono yake imazendera pansi monga chomwecho akanakhoza kumuchiza iye iye akanakhoza kumuchiza iye nayenso iye anakhulupirira izo mbaleho anagona kutsidyako akufa ndi kansa munthu yemweyo yemwe anatitengera ine kumeneko dokotala wake mu Milltown anamutumiza iye kwa dokotala uyu mu New Albany kumusi kuno kumeneko ndi ku St. Edward's Hospital ine ndaiwala iye anabweretsa ananga munthu wabwino dokotala wabwino iye anamuyeza iye anati kansa anati kwa Dr. Brown uko ku Milltown anati iye akufa Dr. Brown anati ndimaganizanso chomwecho anamutengera iye kwa mlongo wake kumusi kuno amene ali wachibale wa Bambokop anakhalapo weweruza mu mzinda ndipo pamene iye anakafika kumeneko anati ingwa musunganiye kuno kufikira iye atamwalira ndipo iwo anandiitana ine kuti ndibwere ine ndinkabira tsiku ndi tsiku ndi mkazi wanga kumbuyo kumeneko ife tinamupempherera mbaleho ine ndinamukonda iye iye anali mmodzi wa owatembenuzira anga kwa Khristu ndipo iye anatsika ndi kutsikirabe ndipo samatha ngakhale kuti asunthe manja ake akazi aho anati mbiri kodi pali china chake chimene iwe ungachite ine ndinati palibe chimene ine ndikuchidziwa mlongoho ine sindikumva mawu ochokera kwa Ambuye ife takha ine ndinati ine ndikufuna kuti dokotala wanga amuyang'ane iye anati kodi dokotala wanu ndi ndani ine ndinati dotolo Sam Adea ndipo ine ndinamuimbira Sam Sam anati chinthu chokha ine ndingakhoze kumutumiza iye ku Louisville bide kuti akamujambule ndi zinthu anati ine ndidzakupatsani inu zotsatira iwo anatumiza ambulansi kumeneko anamunyamula iye anamutenga iye nkubwereranso naye Sam anandiimbira ine ndipo anati bili iye ali ndi kansa ya pachiwindi ife sitingathe kudula chiwindi chake ndipo iye nkukhala moyo anati iye ndi mlaliki iyeyenera kukhala kuti ali bwino tsopano inu mukhoza kungomuza iye kuti akupita ine ndinati iye wakonzeka kuti azipita Sam koma chinthu chake ndi chakuti ine ndimangorana nazo kumuona iye akupita iye ndi mbale wanga ndipo ine ndimamukonda iye ine ndinaganiza o Mulungu ndichitireni ine china chake ine ndinayamba kupita kukasaka gologolo mawa umenewo ine ndinayang'ana kunja kusanache panalibe aliyense yemwe anali kunja pabwalo ndinanyamula mfuti yanga ndipo ndinayamba kudutsa mnyumba pamenepo panali apulo yakale yooneka moyipa itapachikika pakhoma ine ndinaganiza chifukwa chiyani meda anayika iyo pakhoma ine ndinayang'ana ndipo ina ndi ina ndi ina mpaka sikisa iwo anapachikika pamenepo ine ndinagwereza chipewa changa ndipo ndinagwada pa mawondo anga pansi ndinayang'ana pamwambapo ndiyeno apulo wamkulu wokongola kwambiri anadzabwera pansi ndipo anadzadya maapulo onsewo ine ndinayang'ana nditayima pamwambapo ndipo apo panali kuwala komweko papachikidwa pachithunzi icho apo nditayima pamenepo ndikuzungulira anati imirira pamapazi ako pita kawawuze bamboho pakuti atero Ambuye iye sadzafa Umakala moyo. Ine ndinabira kumeneko ndipo ndinakamuuza iye yesana liwosindika koma iye anazikhubirira izo. Yana kwitsitsa kwa icho. Apo panalibe kusintha kulikonse zinkaoneka ngati. Siku linadutsa panalibe kusintha. Siku lachiwiri panalibe kusintha. Pafupifupi tsiku lachitatu izo zinayambika. Ndipo pano iye ali wamoyo lero. Zitatha zaka ndi zaka. Zindikirani wakhala pomwe apa kazi a Weaver. Ngati ine sindikulakwitsa. Pamene mwana wake wamkazi anabwera. Ada Tamajirito, I'm Mike Morgan. Ine, Navida Meneco, Diva Banadi Bejiri Jones, Jimene Kaza Meneo, Agana Koza Kuchita, Ie Agana Karata, Frank, Gati Mama Ola and Gabo, O Tatira, Wana Mubaya, Gabena Pawiri, Iwa Agana Koza Mubasaye, Boizo, Znadizo Kazo, Io, Anadindi Operation Yachigazi, Kansa, Inari, Ida Enderera, Monsana Wage, Io, Anaimuaza, Io, Bamene Io, Ana Mungamba. Apo panalibe chomu chitira nkaziyo. Ine dinkafuna kuyankula naye iye zama chiritso. Koma iya anati, bwana, inu ntumiki wa mbuye Mungu. Ndipo sindine oyenera kuti inu mbwere mnyumba yanga. Kudzwere ngera yekha wosa yenera kutumiki ya bwere. Iya anati, ine ndakhala moyo, ine ndimavina. Ndipo ine ndimachita zinthu zimene ine sindimayenera kuchita. Ine ndagwiritsa chinenero choipa kapena china chilichonsecho. Iye anandiuza ine machimo ake. Ndipo iye anati, ine sindili oyenera zimenezo. Ine ndinaona yankagunda nzire oyenera. Yankayenera kuti amulowetse Khristu mkati umu. Chokhudzira chachisikisi icho, chokhudzira chapamwamba chisanayambe konse kugwira ntchito. Ife tinagwada pansi. Ine ndinayankhula naye zokhudza ngakhale machimo ako atakhala ngati kapezi. Iye anapereka moyo wake kwa Ambuye Yesu Khristu. Ndipo pamene iye anatero, iye anati, Oh, ine ndikumvelera wosindika kwambiri. China chake chandichitikira ine. China chake chandichitikira ine. Ine ndikufuna kugwira na chanza ndinu nonse. Omwepo ine ndinayangʼana kunja. Ndipo ine ndinamuona iye masompenya. Akubwerera kuseri kwa nyumba kukhola la nkhuku. Ine ndinati, akazi awiva pakuti atero Ambuye Mulungu. Inu mupanga ulendo wopita kukhola la nkhuku limenero. Ndipo inu mukhala moyo. Yesana athe kupita ndimomwe iye amamverera. Kansa inaliita mudya iye. Yesana athe kupita ndizomwe adokotala ankanena. Iye anali akufa. Ndipo izo zakhala zili ine ndikuganiza zaka 15 zapitazo akazi awiva. Zaka 14 zapitazo iye anadzandira kupita ku kachisi uyu pamene iye anali wodwalika. Sankaoneka ngati akanatha kudzuka pa bedi. Manja ang'ono akale amafupa. Chifukwa iye anali atamulonjeza Mulungu kuti iye akanadzabwera ndi kudzabatizidwa mu dzina la Yesu. Ife tinamunyamula iye kuchokera muchikuku pafupifupi pamenepo mpando anamutengera iye pansi mudziwe ndipo anamubatiza iye mu dzina la Yesu. Ndipo iye wakhala usiku uno tiyangʼana ndi pa iye ngati inu mukufuna kuona mtundu wa thanzi. Kwa chiyani wanyina pansi kulingalira ndi kafukufuku wa sayansi ndi china chilichonse chifukwa chokhudzira chachisikisi chinayamba kugwira ntchito. Ndi zimenezo tu. Taonani ndiloleni ine ndingonena izi kachiwiri kwa miniti yokha. Yesu anadutsa pafupi ndi mtengo nthawi ina ndipo iwo unali mtengo wa mkuyu. Ndipo iye anayangʼana pa mtengo wa mkuyu tsopano chonde musaphonye izi. Iye anayangʼana pa mtengo wa mkuyu uja ndipo munalibe nkhuyu mwa iwo. Ndipo iye anati iye anawutemberera mtengowo ndipo anati libe munthu adzadye mwa iwe. Ophunzira anayangʼana pozungulira mtengowo unaoneka monga unkaonekera nthawi zonse. Ola limodzi kuchokera pamenepo iwo unkaonekabe chimodzimodzi. Mulungu sanatsekule dziko lapansi ndi kuumeza iwo. Mulungu sanatumize konse mphenzi ya mphanda kuchokera mu mlengalenga ndi kuwotcha iwo kukhala makala. Iye akanakhoza kuchita zimenezo. Zedi, iye akanakhoza. Iye sanachite konse zinthu zimenezo. Kodi chinachitika ndi chiyani? Tengowo unali udatembereredwa. Chikhulupiriro cha Mulungu chinali chitayikidwa motsutsa moyo wa mtengowo. Panalibe chilichonse chogwirika chimene mukanakhoza kuchiona. Koma pansi pa nthaka, pansi ku mizu ya mtengowo, imfa inali ikulowamo. Iwo unali udatembereredwa. Chokhudzira chasikisi chinali chitabwera mowutsutsa iwo. Iwo unkayenera kuti ufe. iwe unayamba kufa kuchokera mizo.
Ndicho chinthu chomwecho chimachitika ndi cancer. Ndicho chinthu chomwecho chimachitika ndi chophuka. Ndicho chinthu chomwecho chimene chimachitika ndi matenda ali onse.
Pamene chokhudza chachisikisicho champhamvu ya Ambuye Mungu chiuka motsutsa iwo. Anati, Satana, turuka menemo, inu mukhoza kusaona chikhalidwe chogwirika chikuchitika nthawi yomweyo, koma chikhulupiriro chimenecho chimagwira pamenepo mofanana basi. Iwo unatembereredwa, chokhudzira chachisikisicho sichingathe, chokhudzira chapamwambacho sichingausiye iwo uzipitilira. Icho sichimasamala momwe inu mukumverera, momwe inu mukuonera, momwe inu mukuchitira. Icho sichidzakhala ndi chinthu chimodzi chochita nazo. Mawu a Mulungu agwiritsidwa ntchito. Chokhudzira chachisikisi chimagwira izo. Izo zonse, icho chimapita kukagwira ntchito. Kansayo imayamba kufota, iyo imafa kuyambira ku mizo. Ndipo iyo imapita ndithudi. Mwachokhudzira chachisikisi champhamvu chomwechi, maufumu agwa, agwetsera khoma lina pa lina. Mwajo kuzila jaji sikisi ichi, nyanga yofira inabangira mbuyo, ndipo nthaka yowuma inapanga njira kuti ana Mulungu athawirepo. Mwajo kuzila jaji sikisi chomwechi, Samsoni ananyoza Filisiti sauzande okhala ndi zida ndi mikondo. Iye analibe njira yodzitetezera yekha, koma fupa la chibwano cha bulu wakutchire, ndipo chokhudzira chachisikisicho chinapite kukagwira ntchito, ndipo iye anawakantha Filisiti sauzande. Haleluya. Ndicho kudzira chachisikisichi akufa ukitsidwa. Ndicho kudzira chachisikisichi zozizwitsa zazikulu zachitidwa. Ndi mphamvu ya mphamvu kwambiri imene ndamba yagundapo dziko lapansi. Ndiyo chokhudzira chapamwamba chimenecho. Yotchedwa chokhudzira chachisikisi. Ndibe kanthu kochita ndi izi pansi apa. Ngati izi pansi apa zilengeza izo ndi kuti ameni kwa iwo chabwino. Inu mukusindikira patsogolo. Koma mose labadile chimene izi zikuchita. Khulupirirani icho. Meneko ndi kumene mphamvu. Ngati inu mukukhulupirira mu mtima mwanu. Chokhudzira cha 5 chanu chakuganiza chimakhala mkati mwa ubongo wanu. Koma chokhudzira chachisikisi chanu chimakhala mu mtima mwanu. Inu mumakhulupirira ndi mtima wanu. Kulapa kumapangidwa ndi pakamwa. Inu mumakhulupirira ndi mtima wanu. Inde Bwana, chokhudzira cha 6 icho kukankha kwa mphamvu kumeneko. Betserani. Chifukwa cha chokhudzira chachisikisi chimenecho, panali mneneri yemwe anaponyerera mdzenje la mikango. Ndipo chifukwa cha chokhudzira chachisikisi chimenecho, mikango inalephera kuti imudye Danieli. Iyo inalephera. Iyo inalephera kuti iyandikire iye. Chifukwa cha chokhudzira chachisikisicho, chokhudzira chapamwamba chimenecho. Ndi chokhudzira chachisikisi chomwe chija, anatatu achihebri anaponyera mu ng'anjo ya moto, ndipo ananyoza malawi a ng'anjo. Chokhudzira chachisikisi chija. Kulingalira konse kumakhoza kutsimikizira kuti iwo adzaotchedwa mpaka kufa iwo asanafike kwa iwo. Koma chokhudzira chachisikisicho chinawakhalitsa iwo amenemo kwa maola awiri kapena atatu. Ndipo pamene iwo anadzatsegula ng'anjo, iwo anamuona mmodzi atayima pakati pawo wonga mwana wa Mulungu. Ndicho chokhudzira chachisikisi. Moto suka nachitentha icho. Inde Bwana. Chinali chokhudzira chachisikisi chomwe chija nthawi ina, chimene mtumwi Petro anali ali mu ndende, ndipo iwo anali oti amudula iye mutu tsiku lotsatira. Ndipo kumusi ku nyumba ya Yohane Mariko, iwo anali ndi msonkhano wa pemphero. Chokhudzira chachisikisi chimenecho chinayamba kunjikana mozungulira ndende imeneyo, kumene iye anali adaphimbidwa ndi pemphero. Chokhudzira chachisikisi chija chinapita kukagwira ntchito. Lawi la moto linadza pa zenera, ndipo linadza mukhudza Petro, ndipo linati, "Tiyeko, chokamwa muno." Chokhudzira chachisikisi. Chinali chokhudzira chachisikisi icho chimene sikinamulole Paulo oyera kumizira pa nyanja ya mphamvu ija. Pamene ngalawa yaing'ono ija inali itadzaza madzi. Chinali chokhudzira chachisikisi chimene chinamuteteza iye kuti asamire. Chokhudzira chapamwamba chija. Chinali chokhudzira chachisikisi chija chimene pamene njoka inamuluma iye pa dzanja, iye anayisasira iyo pa moto. chinali chokhudzira chachisikisi chimene chinachita zimenezo chinali chokhudzira chachisikisi chija chimene chinamukitsa Yesu Khristu kwa akufa iye adatha kugona mnthaka chifukwa iye ankakhulupirira mawu a Mulungu anati pasulani thupi ili ndipo ine ndidzalukitsanso ilo pa tsiku lachitatu pakuti Davide anati ine sindidzamusiya woyera wanga uyo kuti aone chivundi komanso ine sindidzasiya moyo wake mu hade chinali chokhudzira chachisikisi chimenecho chinaponyera pansi kulingalira kwa zokhudzira izi mukhulupirire chokhudzira chapamwamba chokhudzira chachikhulupiriro chimene Yesu Khristu amapereka achokhudzira chomwecho Mulungu anayankhula pamene panalibe kalikonse kodi chokhudzira chimenecho ndi chiyani chokhudzira chapamwamba chimenecho ndi Mulungu chikhulupiriro cha Mulungu mwa inu gawo la Mulungu limene limabwera mwa inu limadzakupatsani inu chokhudzira chapamwamba mwa chokhudzira chapamwamba chomwecho Mulungu adalikhazika dziko pamodzi ndi zinthu zomwe panalibepo ndipo sizinkaoneka iye anawayankhula mawu ake ndipo anawakhulupirira mawu ake ndipo dziko linagwedezeka mukukhalapo ulemerero chokhudzira chachisikisi chokhudzira chapamwamba oh Mulungu chitsanireni icho pa ine chiperekeni icho kwa ine ndi kwa aliyense amene akuchisowa icho tsanulirani chokhudzira chanu chachisikisi mwa ine Ambuye ine ndili wololera kupereka faivi izi chidziwitso changa chomwe malingaliro wanyera pansi kulingalira konse Ambuye lole mawu anu akhale oona ndipo mawu a munthu aliyense akhale abodza kulingalira kulikonse kukayikira kulikonse kutayenire kutali ndipo mundilole ine ndiziyenda mwachokhudzira chachisikisi chokhudzira cha mzimu woyera kodi inu simukuchifuna icho ndicho chinthu chimene ife tikuchifuna Mulungu akudalitseni inu anzanga ndicho chimene inu mukuchisowa chokhudzira chapamwamba chimenecho chidzapempha china chake ndipo icho chimadziwa kuti iye adzachipereka icho icho chokakamizidwa pakuti iye amene adza kwa Mulungu ayenera kukhulupirira kuti iye ali ndiwo apereka mphotho kwa iwo amene amufuna iye mwakhama ngati chokhudzira chachisikisi chikuti Mulungu amasunga mawu ake ine ndikudzipereka ndekha kwa iye ine ndikupereka zonse zomwe ine ndili nazo kwa iye chokhudzira changa chikuti ichi chidzakwaniritsa izo chikhulupiriro changa mu mawu a Mulungu ndiye muchiche chilichonse chotsutsana ndi icho ngati kuti icho palibepo Abrahamu anakumana ndi Mulungu ndipo Mulungu anati iwe udzakhala ndi mwana mwa Sara ndipo iye 75 ndiye 65 Abrahamu anachitcha chilichonse chimene sichinali chinali chotsutsana ndi icho ngati kuti icho sichinali chomwecho iye ankayenda ngati kuti anaona Mulungu ndipo iye anakhulupirira anachitcha chilichonse chimene chimanena kuti iye sanali lingalira kulikonse china chilichonse chimene dokotala akhozanena kuti bwanji Abrahamu ndiye wakalamba kwambiri kuti uchite zimenezo izo sizimapanga kusiyana pang'ono zomwe adokotala ananena zomwe wina aliyense ananena zomwe malingaliro wake omwe ananena chimene china chilichonse chinanena Mulungu anali wolondola ndipo iye anakhala nacho icho ndicho chokhudzira chachisikisi chokhudzira chapamwamba Mulungu perekani icho kwa ine Mulungu mundilole ine ndikhale ndi zambiri za icho kuti ndizitumikira kwa anthu ake ndilo pemphero langa mawa uno pamene mayi uja anabweretsa mwana wang'ono wa mutu wofira uja atayima apa misonzi kuyenderera mʼmasaya mwake ine ndinati chavuta ndi chiyani Mulungu iye anati mʼbale Branham ali ndi khansa ya mʼmagazi ine ndinamverera china chake chikuuka oh iye ndi thandizo lopezekeratu mu nthawi ya mavuto uno wosati kale litali ile ndine tinali kupita mu msewu tikuyendetsa anyamata ena achikuda anabwera uko pa msewu ndipo iwo anati akuyendetsa mwaliwiro ndipo iwo anayikhotetsera mbali galimotoyo ndipo anatembenuka mozungulira kuzungulira ndipo inawaponyera anyamatawo pa msewu ponsepo ndipo munthu mmodzi wang'ono anapanikizidwa pansi pa galimotoyo ndi msana wake utagonera pa galimotoyo anyamatawo analumba panja ndipo anayamba kuikweza iyo iye anati oh jonde musatero msana wanga ukuthyoka musatero inu mundipha inu mundipha ine musachite zimenezo ndipo iwo anati oh tiyeni latiichotse iyo pa iwe iyo ikuyaka moto anati tiyeni musayisunde iyo inu mukundiphwanyira ine kuifa musachite zimenezo musachite zimenezo ndilinafulira pansi apo mwana kodi ndiwe mkhristu iye anati ayi bwana ine ndinati wauyenera upemphere
Iye
anati, inde bwana, chokudzira chachisikisi chinapita kukagwira ntchito, ndinayenda mozungulira kuseri kwa galimotoyo. Ndipo ine sindidzadziwa kwonse mpaka chiweruzo, koma zonse mwadzidzidzi, galimoto imeneyo inaguburuzika, ndipo inachoka pa iye, ndipo iye analumbira mwamba, ndipo iye anali bwino. Chinali chiyani chimenecho? Thandizo lopezekeratu mu nthawi ya mavuto. Ife tinali tikubwera chotsika kuchokera ku dona wachikuda wang'ono anali akuyendetsa galimoto mu msewu. Plymouth yatsopano pafupifupi miles 400 pamenepo. Iye anali akuyendetsa liwiro labwino kwambiri. Ndipo ine ndinaona galimotoyo inayendetsa crankshaft yake mpaka kukafika ku mtengo. Ile ndine tinayima panali pali chipale msewotelera patsogolo pathu. Koma panali pauma pamenepo. Mtsikanayo mphepo zikuomba mwamphamvu kwambiri uko ku Minnesota mpaka iyo inawulutsa galimotoyo. Iwe kukumbukira izo bile. Ine ndinathamangira kumeneko kwa iye ndipo apo iye atakhala pameneko. Iye anati, oh, ine ndikufa, ine ndikufa. Iwo anaitanitsa ambulansi. Ambulansi inabwera ndipo iwo anali ndi munthu wakufa atagona kumbuyo kwa ambulansi. Anati, ine sindingathe kumutenga iye. Ndipo chotero mlimiyo anati, chabwino, tumizani wina wake masanga, nkazi yakufa. Ine ndinayenda kupita kumeneko ndipo ine ndinati, dona, miniti yokha. Iye anati, oh, musandigwire ine bwana, musandigwire ine, msana wanga. Ine ndinati, dona, kodi ndiwe Mkhristu? Iye anayang'ana pa ine, ndipo ine ndinati, ndine mtumiki wa uthenga, ngati iwe ukufa, zili bwanji iwe ndi Mulungu. Iye anati, bwana, ine ndikufuna kukhawolondola tsopano. Ndipo chokhudzira chachisikisi chinayamba kugwira ntchito, mphamvu ya Mulungu inatsika. Iye anatha kuyenda kutuluka mgalimoto, wopanda aliyense kumuthandiza iye. Mphamvu ya Mulungu yomwe ilipo, thandizo lopezekeratu mu nthawi ya mavuto. Ife timayenda mwachikhulupiriro, ife timakhala moyo mwachikhulupiriro. Olungama adzakhala moyo ndi chikhulupiriro. Ife tiyenera tizikhala moyo mwanjira imeneyo. Ndi angati amene angafune kukhala ndi chochuluka cha chisikisi, chokhudzira chapamwamba. Tiyeni tiweramitse mitu yathu ndiye pamene ife tikupemphera. Ambuye wofunika, Mulungu wathu ndi Atate wathu. Inu ndinu wabwino kwambiri kwa ife. Inu munatipatsa ife zokhudzira 5 kuti tizikhala nazo moyo ndi kumayenda nazo mu dziko lino. Kapena kuti tidzikhudzira nazo dziko lapansi. Ife timakhoza kukhudza zinthu zimene ziyenera kukhudzidwa ndi manja athu, zinthu zogwirika. Inu munatipatsa ife kumva, kuti ife timakhoza kumva. Ife okondwa kwambiri ndi zimenezo, kuti ife timakhoza kumva mawu a Mulungu. Ndipo mwa zimenezo, chikhulupiriro chimadza pakumva, kumva mawu a Mulungu. Ndife othokoza chifukwa cha zokhudzira sikisi izi, Ambuye. Mulole ife tizisunge izo masiku onse a moyo wathu. Koma mulole chokhudzira chapamwamba ichi, mulole chokhudzira cha chikhulupiriro chimene chili cha wokhulupirira. Chifukwa iye ayenera kukhala nacho icho kuti akhulupirire. Ambuye tipatseni ife zochuluka za icho. Oh, chitsukeni icho Ambuye, ndipo tiyeseni ife, ndipo tidzazeni ife ndi ubwino wanu ndi mphamvu yanu. Mutilole ife tiyende masiku onse a moyo wathu mwachokhudzira chachisikisi, mwachokhudzira chachikhulupiriro chimene chimaberekedwa ndi Yesu Khristu yekha, kuti chimene ife tikuchipempherera, ife tikhulupirire kuti tichilandira icho. Tilibe kukayika mu mtima mwathu. Ndipo inu munalonjeza kuti izo zikanadzachitika. Awa amene anakweza manja awo mwamba Ambuye, ine ndikuwapempherera iwo. Iwo anali ndizo sowa. Inu mukudziwa chimene izo zinali. Ine ndikupemphera kuti inu muzikwaniritse izo, modzi aliyense wa iwo.
May it be fulfilled their desire. I asked it in Jesus' name. Amen.
Mulole izo zikwaniritsidwe chokhumba chawo. Ine ndikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen.
Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, these three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah will anything shake.
Kodi inu munayamba mwayimvapo iyo kale, tsopano popanda zimwenyemwenye, miniti yokha.
Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, these three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah makes anything shake.
Amen. Ugo mkulondola, oh ma, chikrubiriro chofunika, chikrubiriro chofunika, chikrubiriro cha ulemerero. Murungu, ndibatse ni ine chikrubiriro, machikrubiriro Abraham, machikrubiriro Isaki. Mwachikrubiriro abera anabereka kwa Mulungu nsembe yoposa ya Kaini. Iye pokala chiferebe komabe anachitira umboni. Oh momwe ife timasowekera chikrubiriro. Ine ndimamukonda iye. Ine ndikufuna chikrubiriro chochuruka. Chokumba changa moyo uno ndi chaka chatsopano chikubwerachi ndi chikrubiriro chochuruka mwa Mulungu. Mulungu chotsani kukaikira kuli konse kumene kuli malingaliro wanga ngati panga dzuke kumodzi. Satana amandimenya ine. Yama kumenyani ine. Yama yesetsa kuponya mivi yake. Koma mulole ine ndidzikhala nacho chishango chija cha chikrubiriro pamaso panga nthawi zonse kuti ndizimenyana nawo machenjerero angerekezi. Uchaya kugwetsa pansi mivi yake yoyaka moto. Ndobe mpiro langa lodzibereka Mulungu akudalitseni inu. Mulindi chilichonse choti munene mbale nevyo bwerani.